uSamuweli wesibili isahluko 19 uverse 1 kwabikelo Jowabe ukuthi bheka inkosi yakhala emlilelo Absalom. Verse 2 ukunqoba ngalolusuku kwaphenduka isililo kubantu bonke ngokuba abantu bezwa kwathiwa ngalolusuku inkosi idabukile ngendodana yayo. Verse 3 abantu bangena emzini ngalolusuku ngokunyeya njengabantu abanamahloni benyeya bebalekela impi. Verse 4 inkosi yamboza ubuso bayo inkosi yakhala ngezwi elikhulu yathi, hawu ndodana yami Absalomi, Absalom ndodana yami, ndodana yami. Verse 5 uJowabe wangena endlini enkosini wathi, udumazile namuhla ubuso bazo zonke inceku zakho ezisindisile ukuphila kwakho namuhla, nokuphila kwamadodana akho namadodakazi akho, nokuphila kwabafazi bakho, nokuphila kwezancinza zakho. Verse 6 ngokubathanda abakuzondayo nangokubazonda abakuthandayo, ngokuba umemezela namuhla ukuthi izikhulu zezincekwa zilutho kwelokhu ngibona namuhla ukuthi uma bephilile u-Absalom thina sonke besifile namuhla, ngabe kungalungile emehlweni akho. Verse 7 ngalokho suka ukhulume kahle ey'ncekweni zakho, ngokuba ngifunga uJehova ngithi uma ungaphuma kuyokusala muntu kuwe ngalobo busuku, lokhu kuyakuba kubi kuwe kunabo bonke okubo kwehlele kwasebusheni bakho kuze kube namuhla. Verse 8 yayisiswa inkosi yahlala esangweni, kwathiwa kubo bonke abantu, bhekani inkosi ihlezi esangweni. Base befika abantu bonke phambi kwenkosi, kepha abakayizali babebalekele kwaba yilona lowo etendeni lakhe. Verse 9 bonke abantu baphikisana ezizweni zonke zakwayizali bethi, inkosi yasophula esandleni sezitha zethu yasikhulula esandleni samaFilisti, manje sibalekile ezweni imbalekelo u-Absalom. Verse 20 u-Absalom esamgcoba uba ube phezu kwethu usefike empini, manje sithululeni ningayibuyisi inkosi na. Verse 10 u-Absalom esamgcoba ukuba abe phezu kwethu usefile empini, manje sithululeni ningayibuyisi inkosi na. Verse 11 inkosi uDavide yathumela kuSadoki nakwaBhiyathara abapriesti yathi, khulumani kumalunga kwaJuda nithi, kungani ukuba nibe ngabokugcina ukubuyisela inkosi endlini yayo, lokhu kufinyelela inkosi nasendlini yayo konke ukukhuluma kuwa-Israyeli na. Verse 12 ningabafowethu niyithambo nenyama yami, ngalokho kungani ukuba nibe ngabokugcina ukubuyisa inkosi na. Verse 13 yishoni ku-Amasa ukuthi, angithi uyithambo lami nenyama yami na? Makeze njalo kimi uNkulunkulu enezele futhi uma ungayikuba yinduna yempi ngaphambi kwami njalo esikhundleni sikaJowabe. Verse 14 wathi obisa izinhliziyo zabantu bonke bakwaJuda njengomuntu munye, baze bathuma enkosini bathi, buya wena nazo zonke iy'nceku zakho. Verse 15 yayisibuya inkosi yafika eJodane, uJuda wafika eGiligali ukuba ayihlangabeze inkosi, ayiwelise inkosi iJordane. Verse 16 uShimeyi indodana kaGera uBhenjamini waseBhahurimi washesha wehla nabantu bakwaJuda ukuyihlangabeza inkosi. Verse 17 kweza naye abantu abayinkulungwane bakwaBhenjamini usiba inceku yendlu kaSawuli namadodana akhe ayishumi nanhlanu ney'nceku zakhe ezingamashumi amabili zinaye, bawela iJordane phambi kwenkosi. Verse 18 kwawela isikebhe sokuwelisa abendle inkosi yokwenza okwakukuhle emehlweni ayo. UShimeyi indodana kaGera wawela phansi phambi kwenkosi isiyakuliwela iJordane. Verse 19 wathi enkosini, inkosi yamayibe, ngangibaleli icala futhi ungakhumbuli okubo okwenziwe inceku yakho mhla inkosi yami iphuma eJerusalema ukuba inkosi kubeke enhlizweni yayo. Verse 20 ngokuba inceku yakho yazi ukuthi yonile, beyangifikile namuhla ngingowokuqala wendlu yonke kaJosefa ngehla ukuhlangabeza inkosi yami. Verse 21 kepha u-Abhishayi indodana kaSeruya waphendula wathi, uShimeyi akayikubulawa yini ngalokho njengokuba wathuka ugcotshiweyo kaJehova na? Verse 22 uDavide wathi, nginamsebenzi muni nani madodana kaSeruya ukuba nimelane nami namuhla na? kuza kubulawa umuntu namuhla weIsrayeli na angazi yini mina ukuthi namuhla nginkosi phezu kwaIsrayeli na. Verse 23, inkosi yayisithi kuShimeyi ayukufa, inkosi yafunga kuye. Verse 24, naye uMefibhosheti ndodana kaSewula wehla ukuhlangabeza inkosi, wayengalungisanga inyawo zakhe, engalungisanga nesilevu sakhe, engahlanzanga futhi ingubo zakhe. Kwasukela osukwini inkosi eyamuka ngalo kwaze kwaba lusuku owabuya ngalo ngokuthula. Verse 25, kwathi esefikile eJerusalema ukuyihlangabeza inkosi, inkosi yathi kuye, awuhambanga ngani nami Mefibhosheti na? Verse 26, wathi inkosi yami inkosi, inceku yami yangikhohlisa ngokuba inceku yakho yathi ngiyakuzipholela imbongolo ukuba ngiyikhwele ngihambe nenkosi ngokuba inceku yakho ilunyonga. Verse 27, ihlebile inceku yakho enkosini yami, kepha inkosi yami injengengelosi kaNkulunkulu, ngalokho yenza okuhle emehlweni akho. Verse 28, ngoba yonke indlu kababa yanjengabantu abafileyo phambi kwenkosi yami, kepha wayibeka inceku yakho phakathi kwabadla etafuleni lakho, ngisenalulungelo lini ukuba ngibuyele ngikhale enkosini na? Verse 29, inkosi yathi kuye, usakhulumelani ngendaba zakho na? Ngithi wena noSiba yahlwaniselana izwe. Verse 30, wayesethi uMefibhosheti enkosini, makathathe konke njengokuba inkosi yami isibuyele endlini yayo ngokuthula. Verse 31, uBarizilayi wakwaGileyadi wehlela eRogelimi wawela iJodane kanye nenkosi ukuwelisa iJodane. Verse 32, uBarizilayi wayengumuntu omdala kakhulu eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili, wayekade yipha inkosi ukudla isahlezi eMahanayimu ngokuba wayengumuntu omkhulu kakhulu. Verse 33, inkosi yathi kuBarizilayi, wena nami wena ngikondle kanye nawe eJerusalema. Verse 34, wayesethi uBarizilayi enkosini, zingaki izinsuku zeminyaka yokuhamba kwami ukuba ngenyukele eJerusalema nenkosi na? Verse 35, namuhla ngineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ngingahlwanisanga okuhle nokubi yini inceku yakho ingezwa ekudlayo nekuphuzayo na, ngingabe ngisalizwa izwi lamadodana ahlabelelayo nabesifazane abahlabelelayo na? Inceku yakho iseza kuba ngumthwalo wenkosi yami inkosi ngani na? Verse 36, inceku yakho yakumsize iwele iJodane nenkosi pho, inkosi yakuvuzelani ngomvuzo ongaka na? Verse 37, mayibuyele emuva inceku yakho ukuba ngifele emzini wami ngasethuneni kababa nelikamame, kepha bheka inceku yakho kimihamu, mayiwele nenkosi yami, wenze kuyo okuhle emehlweni akho. Verse 38, inkosi yathi kukimihamu, angawela nami, mina ngenze kuyo okuhle emehlweni akho, konke okufuna kimi ngiyakukwenzela khona. Verse 39, bonke abantu bawela iJodane nenkosi yawela, inkosi yamanga uBarizilayi yambusisa wabuyela endaweni yakhe. Verse 40, yayisiwela inkosi yaya eGiligali noKimihamu wawela nayo, bonke abantu bakaJuda bayiwelisa inkosi kanye nengxenye yabantu bakwa-Israyeli. Verse 41, bheka base befika bonke abantu bakwa-Israyeli enkosini bathi enkosini, abafowethu amadodana kaJuda bakwebeleni bawelisa inkosi nabendlu yayo iJodani kanye nabo bonke abantu bakaDavide benaye na? Verse 42, bonke abantu bakaJuda baphendula abantu bakaIsrayeli bathi, ngokuba inkosi isihlobo sethu impela, kungani ukuba nithukuthelele ngalento na? Size sadla ntoni engeyenkosi na? Isixhoshile ngamaxhosho na? Verse 43, abantu bakaIsrayeli baphendula abantu bakaJuda bathi, sinezingxenye eziyishumi kunani enkosini, yebo nakuDavide, nisitheleleleni na? Izwi lwezwi lokubuyisa inkosi lalingesiye lokuqala na? Kepha amazwi abantu bakaJuda ayelikhuni kunamazwi abantu bakwa-Israyeli.